anaitwa Manengo, atari mtu huyu maniga Tereza. Wanarudi nyuma tunenda mbele, yuko api mwamba kaskazini, mwambieni anipe michere.
Kwenye ufungu wa moyo wangu mini rap city, mkamwambie King Kiba nimekuja King Diki.
Si tunajali muda, tafadhali mkubwa, tunika fazia jua kali uba. Kuna wanangu chuo kikuu awani somi, mimi nimezaliwa ziwani, siwezi rap mtoni. Nipe tofauti kati ya copy na pasty, shelf na chesty, vest na vesti. Kati ya mimi na wasichana hatujawahi kuachana, sema kwa kuwa sina pesa tuliacha kutafutana.
We are challenging the system, they are forgetting we beat them. We genius family, we big dream. Na sasa naitaka na mapo mainstream.
Sichoke kunisubiri na kibidi mniombe, I'm on my way. Siwaligoka watabiri wakakesha minipote, I'm on my way.
Nilikuwa mdogo afu bonge la kichwa, sigara bwege na likokia tambele ya teacher. Atupokea ushauri wa motivational speaker, things are change. Usishange masanja kuwa preacher. Napenda bebe zila sola zima kila demu nimle, nando mana nishalala na mbalulu mzungu wa nne. Afu nikamka poa tu, kesho yake saa nne. Blue Monday after breakfast ukabon paka jumane. Mademu wa mjini hawana system, watakufanya puwa innocent victim. Tulipotoka mtani tuko na big dream, afu nshamua sichani sana na mwachia lil.
They are challenging the system, they are forgetting we beat him. The genius family we big dream. Na sasa naitaka na mapo mainstream.
Sichoke kunisubiri na kibidi mniombe, I'm on my way. Siwaligoka watabiri wakakesha minipote, I'm on my way. Narudi nyumbani, I'm on my way. Mami eti rande, I'm on my way. Narudi nyumbani, I'm on my way.
Dar es Salaam awa ni sumbui magei, kwenye kusaka saka pay, tumepanda panda bay. Anajua mwanangu mtendwa tulienda chaka na nei. Sina fasi ya tuchezei, tukipata tupotei. Kilometa bana boy, kwenye mudia wanitoy. Kambia jeshi konde boy, kwa vicheche siko joy.
Take five now.